You were part of my life from back when we were kids. Ninga na wono cash for good keep. Bega manje si happy si keep alike. You were part of my life. Sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bega manje si happy si keep alike. Angeke ngiyeke uhambe.
Kasi sifike kasi sidle skophasa ufake itop up utsheli sheli ngicela ife fights ifu yangigabha fike zami kipi okap abakutshelanga umyuzo hondikini usikuve ikholap nini ngihamba lebanga ngikhala ngilamba nini ngibhala le ncwadi ngaphendula mntwana nini ngidala le number kodwa ibingabanjwa manje ma ungibona mntwana usuyicela le number le nto sayiqala sishizila singabantwana manje sesibadala amagodola ngigaya isilamba noma ngingabanjani angisoze ngakuyeka wahamba bathi ma womile ikhokho iphuza ngamakhala.
You were part of my life from back when we were kids. Ngingenawo no cash for good keep. Bega manje si happy si keep alike. You were part of my life. Sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bega manje si happy si keep alike. When you lied, what's if only why lahla? Awuna namba, nakusasa. So bona, bese sabona nebaba. Ngiyokhatha, ngakhapha. Wangikoma, nami ngikubona ngiyathamba. Wakhatha, ngiyakhala. Mafona, ungangitsheli nge-ex, no, no. Iyasonja. He's been breathing through the wound. We're part of my life. From back when we were kids. Ninga na wono cash for good keep. Bega manje si happy si keep alike. You were part of my life. Sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bega manje si happy si keep alike. Angeke ngiyeke uhambe.